Barua mokuongo mar Johana. Johana mokuongo, achiel. Wandikonu kuom wach mar ngima mosebetie nyaka achakruok. Wasewinje kendo wasenene. Adier, wasenene gi wang'wa kendo lwetwa bende osemule. Kane ngima no ofwenyore, to ne wanene. Mano emomiyo wawuoyo kuome, kwanyisou wach ngima mochwere nyaka chieng' mane ni kod wuoro. Kendo mane ofwenynwa. Wanyisou bende gik ma waseneno, kendo ma wasewinjo, mondo ubed e achiel kodwa, kaka wan bende wan e achiel gi wuoro kod wuode Yesu Kristo. Wandikonu gigi mondo morwa orom chuth. Wach mane wawinjo ka Yesu wacho, kendo makoro wanyisou ema. Nyasaye en ler, kendo mudho onge kuome kata matin. Kawa wacho ni wan e achiel kode, to eka pod wawuotho e mudho, to wariambo, kendo ok wawuoth e adiera. To kawa wuotho e ler kaka Nyasaye ni e ler, to wan e achiel ng'ato gi ng'ato, kendo remb Yesu wuode puodhowa kuom richo wa duto. Kawa wacho ni waonge richo, to wawuondore kendwa, kendo adiera onge e chunywa. To kawa hulo richowa, to oweyonwa gi. Kendo opuodhowa kuom tim duto ma ok odhi kare, nikech en jaadiera, kendo otimo mana gima kare. To kawawacho ni ok wasetimo richo, to wamiyo odoko jamriambo, kendo wachne onge e chunywa.